Guys, nike nimve uChubby Cheeks xa isithi we mntwana namu bobo ngaloko kutholayo.
Kuyabo, yebo.